Abachala
abakuzibwa
abachala
abatambula ne kweyagala ne tweraga
abachala
alumi omusajja n'otambula nawe noga tikale kankulage ko kankankwewulirireko wano oba ng'ekibira ng'emiti gyonna gyereeze kitinga gyereeze gibula kusibako ombuzi naye teri muntu gw'osanga ng'ekirumala kikalu temuliimu mazzi n'oza nti abamu mbadde enjaga gyafuna budde ngendeyo kufuna budde ngendera b'epiise zijja kuba ewiiki ezo ajja kutambula nga giseeya mu paaliyamenti bw'ati amanye nti omuntu binyo byonna byowulira bye batugamba nti tubbye abasajja nku